This is a Vuma 103 podcast. Fisonala on Vuma 103 Drive.
How to create a viable business idea. See, abantu kwesikhathi sithanda ukuthi siqale ama-business and nakuthina sisuke si-unemployed. Kungathi kungaba yicebo elihle ukuthi manje ungaqashiwe kodwa ukufune ukuthi kwesinye isikhathi yini ongasuyenze uziphilise ungakaqashwa. Kunokwenzeka ukuthi ukufunda kwakho bengakhona nje ukuthi njengempela uyogcina uqashiwe, kodwa kunokwenzeka ukuthi wena qobo ungakwazi ukuthi kube wena ucreate umsebenzi kube khona abantu abaningi abaqashekayo. So then how do you go about doing so? Number one, ngokuthi kumele wazi ukuthi ke mina uqobo ngingakwazi ukwenza into ngizenzele mina for myself by myself. Am I able to do something for myself by myself? Iyakhona into engikwazi ukuthi ngizenzele mina ngingaze ngilindele ukuthi ngitshele ukuthi yenze ukuthi. So lokho ke kuthatha kube yiquality ebalulekile kumuntu ongase abe usomabhizinis going forward. Now uma ngabe ukuthi uyakuthola ukuthi ungakwazi ukuthi ukwenze lokho, then it leads us to the second point. Second point yethu izothi ke, what seemed to be a problem in my area, a business idea, is so iqhamuka ngenxa ye problem esuke ikhona. Mangabe kumakhaza inkinga futhi kumakhaza abantu bazodinga into abazozembatha uma ngabe kumakhaza. So lapho futhi ke lezi i problem iphenduka ibe in need, le need esuke idinga ukuthi may satisfy. So ke leso leyo so sidingo ke njengamanje so sithi kona qhamuka nesisombululo, come up ne solution kuleso sidingo sakho. Uma ukwazi ukuthi ungaqhama uthole indawo ungathenga kuyona amajezi, ungathi uthole kuyona indawo ungathenga lokhu nalokhu okuzokwazi ukuthi ukudayisele abantu bendawo, noma bakhona abantu ababalayo mhlawumbe abalela abantu abanezitolo benza i-bookkeeping. Wena uma ubona ukuthi ababaningi abantu abenza lokho endaweni engakithi, ngifuna ukwenza nakho baningi abanamabhizinisi, ngaleyo ndlela usuyibonile inkinga ekhona, wena futhi uzoqhamuka nesombululo. Uthathe lesi sitifiketi sakho noma lokhu kufunda kwakho usuyakusebenzisa manje ukuba kukusebenzele. Ungathothi ngokuqala kwakho ukwenza njalo, bakhona abazofuna bazokulekelela as abantu bebabaningi sekugcina sekwakheka i-practice yakho, usuba ne-accounting practice esikhona eyaziwa endaweni. Uma ngabe sibheka indaba yokuthi-ke siqhamuke nama-business idea kumuntu omunye othi mina angikho kulokho babunalokhulu ngakho kwabantu mhlawumbe abafundile abantu baphethe lokhuya, yini into engase ngiyenze? Cha, okunye kwakhona noma kuthiwa ufuna ukwakha noma uthi unekhono nethalente lani, zibheke iliphi ithalente enginalo, iliphi khono enginalo, ngizokusebenzisa kanjani. Sikhathi uphuma bese kumele kube khona u-understand into kuthiwa yi-value chain. Ngakube-ke kwi-value chain ngizokwenzani, izosiza bani, ubani ozosizakala ngami, mina ngisiza bani. Ngaleyo ndlela uma ngabe ukuthi-ke kukhona engizothi nami ngisizakale kubona, ngidinga i-product eqhama kubona injani, ngiyigaye mina ngiyidlulisele kwabanye injani. Uma singayi-understandanga i-value chain, isikhathi esiningi siqala amabhizinisi angekwazi ukuthi ame asimame. Qhubeka-ke usithole 083 717 3343. Siyabonga.
Fisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.